What is the gospel?
Habari jema ni nini?
If a friend asked you that question, how would you answer?
Ikiwa rafiki anaweza kuuliza hilo swali, unaweza kumjibuje?
The word gospel means good news, but it's good news about what?
Habari jema au injili ni habari njema na habari njema ni nini?
We got to know the answer to that question if we are going to tell people the gospel.
Tunapaswa kujua maana ya injili ikiwa tutakwenda kuhubiria watu habari njema.
For the Apostle Paul makes clear in the book of Galatians that there are many false gospels.
Na yeye mtume Paulo ameitia wazi katika kitabu hicho ambacho amekisema, akisema kwamba kuna kuwa hata injili za uongo.
There are many fake gospels.
Kuna kuwa injili za uongo nyingi.
Distorted gospels that are not actually good news.
Hizo habari au hizo injili sio injili nzuri.
In the first few verses of the book of Mark, Mark helps us to understand what the good news is.
Katika mistari fulani ya kitabu cha Marko, amejaribu kutueleza habari njema ni kitu gani.
And he shows to us the relationship between the gospel and baptism.
Na akatuonyesha uhusiano ambao uliopo katikati ya injili na ubatizo.
I pray that today the Holy Spirit would help us to get a deeper understanding of the gospel.
Na nimeomba ya kwamba Roho Mtakatifu atakwenda kutuonesha ili tuweze kuelewa kizuri sana zaidi kuhusu injili.
That he would help us to believe in that gospel of our Lord Jesus if we have not yet done so.
Na atakwenda kutusaidia kuweza kuamini ile injili.
And that we would then live our lives more in accord with that gospel if we do believe.
Na tutakwenda kuacha maisha yetu yakwenda kwenda sambamba na ile injili ikiwa tunaamini.
Note how Mark begins his book.
Na kama vile Marko ameanza kitabu chake.
The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God.
Na mwanzo wa injili kwa Yesu Kristo kama mwana wa Mungu.
And then Jesus's first recorded words in this book are these.
Na Yesu Kristo amekwenda kutia jambo moja katika kitabu hiki.
Verse 15, the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand, repent and believe the gospel.
Ya kwamba muda unakaribia na muda unaendelea, siku za mwisho ziko karibu, waamini injili na utubu.
In between the beginning and end of today's text, we find that John comes baptizing and Jesus is himself baptized.
Na kama vile ukianza injili, hata Yohana Mtakatifu alikuja kibatiza na kwa sasa Yesu mwenyewe anabatiza.
So let's see how this text and other scriptures answer two questions.
Na tuangalie vile maandiko haya yanakwenda kujibu kwa maswali mawili.
What is the gospel?
Injili ni kitu gani?
And then why be baptized?
Na kwa nini tubatizwe?
First of all, what is the gospel?
Injili ni nini?
We can see 8 elements of the gospel in this passage.
Tunaweza kuona vipengele vinane vya injili katika ujumbe huu.
First of all, God is king.
Kitu cha kwanza ni kwamba Mungu ni mfalme.
Jesus says the kingdom of God is at hand.
Yesu Kristo amesema kwamba ufalme wa Mungu umekaribia.
Well, it's kind of obvious, isn't it? Who is king in the kingdom of God?
Inasema kwamba nani aliye mfalme katika ufalme wa mbinguni?
Not Joe Biden.
Sio Joe Biden.
Not Donald Trump.
Sio Donald Trump.
Not Joseph Kabila.
Sio Joseph Kabila.
Not Felix Tshisekedi.
Sio Felix Tshisekedi.
God is king in the kingdom of God.
Mungu ni mfalme katika ufalme wa mbinguni.
And though we see all around us sin and misery and disaster.
Tunaona hata vitu na vitu zunguka dhambi, machafuko na mabaya.
We see rebellion against God, anger at God, despising of the name of Jesus.
Tunaona maasi machoni pa Mungu. Tunaona watu ambao wanakuwa na hasira machoni pa Mungu.
Nevertheless, God assures us, I am in control.
Lakini pamoja na hiyo, Mungu akasema katuhakikishe kwamba niko pamoja na nyinyi katika yote.
I am king.
Mimi ni mfalme.
I'm bringing about my wise and good purposes.
Niko nakwenda kuleta hekima yangu na vitu vizuri.
Remember what we read from Daniel 7 as our call to worship.
Kama unaweza kukumbuka vile ambavyo tumevisoma katika kitabu cha Daniel 7.
God is on his fiery throne.
Mungu yuko katika kiti chake cha ufalme.
10,000 times 10,000 are standing in front of him.
Watu 10,000 wanasimama machoni pake.
And one like a son of man approaches him.
Na mmoja kama vile mwana wa Adam anamkaribia.
Picturing Jesus coming before his father.
Picha ya Yesu Kristo ambaye inakuja machoni pa Bwana.
And the Father gives Jesus dominion and glory and a kingdom.
Na Mungu anampatia mwana ule utukufu na ule ufalme na ule ukuu uweza.
Jesus receives all authority.
Yesu Kristo amekwenda kupata mamlaka yote.
And then Daniel tells us that he is the king not only of one nation, not only the nation of Israel.
Na Daniel ametuambia kwamba yeye ni mfalme sio mfalme tu wa taifa la Israel.
But he is the king of all nations, all peoples.
Lakini yeye ni mfalme wa mataifa yote, mfalme wa watu wote.
And his kingdom will never end.
Na ufalme wake hauna mwisho.
He reigns forever.
Yeye anatawala milele na milele.
So God is king.
Kwa hiyo Mungu ni mfalme.
Jesus is king.
Yesu Kristo ni mfalme.
No one rivals his power.
Hakuna mtu ambaye yuko kinyume na yule utawala wake.
As Jesus says at the end of the Gospel of Matthew,
kama vile Yesu Kristo anasema katika kitabu cha Mathayo,
all authority in heaven and on earth has been given to me.
Mamlaka yote katika mbingu na katika nchi yamepewa kwa mimi.
Thus the gospel begins with God as king.
Hapo ndipo injili imeanzia kama vile Mungu ni mfalme.
Second, about the gospel.
Kitu cha pili kuhusu injili.
His kingdom is at hand.
Ufalme wake umekaribia.
Daniel received that vision from God more than 500 years before the birth of Jesus.
Daniel ameona maono hayo na kabla katika miaka kama mara 500 aliona maono hayo.
So by the time of Mark chapter 1, the people have been waiting and waiting and waiting for centuries.
Katika kitabu cha Mathayo 1, watu walikuwa wako wanasubiria katika miaka na miaka.
But John comes to prepare the way for the promised king.
Lakini Yohana akaja kutayarisha njia kwa Bwana, ya Bwana.
Fulfilling prophecies that are given in the books of Isaiah and Malachi.
Kuweza kutimiza manabii ambayo tumekwenda kuyatabiriwa katika kitabu cha Isaya.
And John says in verse 7, after me comes he who is mightier than I.
Na kabla mimi sijaja kuna yule ambaye yuko na uwezo zaidi ya mimi.
Implying immediately after me.
Na yule ambaye atakwenda kutimiza kabla ya mimi.
He's coming soon.
Yuko anakuja karibuni.
The return of the king is now, says John.
Ujio wa ufalme ni sasa kama vile alivyoongea Yohana.
So, God is king. The kingdom of God is at hand.
Mungu ni mfalme na ufalme wa mbinguni unakaribia.
Third aspect of the gospel.
Jambo la tatu kuhusu injili.
This is terrible news for God's enemies.
Hii ni habari mbaya sana kwa maadui wa Mungu.
From the time of the first man and the first woman.
Na kwa wakati ambapo kulikuwa mwanadamu wa kwanza mke na mume.
From the time of Adam and Eve, all men and women have been rebels against their rightful king.
Na wakati ule wa Adamu na Eva watu wote walionekana kwamba walikuwa waasi.
Indeed, every one of us here this afternoon are by nature children of God's wrath.
Na kwa vizazi vyote ambao viko hapa ni descendants ya wale watu walioasi.
That's what the Apostle Paul tells us in Ephesians chapter 2.
Hivyo ndio vile mtume Paulo anatuambia katika kitabu cha Waefeso 2.
We have rebelled by saying that we know better than God how to run our own lives.
Sisi tumekwenda kinyume na mapenzi ya Mungu.
We have rebelled by saying we know better than he who we really are on the inside.
Tumekuwa washi kwa kusema kwamba sisi hatuko wazuri kama vile yeye.
We have rebelled by saying we know better than he how we can find security and joy and fulfillment.
Tumeasi kwa kusema kwamba sisi tunajua zaidi kuliko yeye ambaye anaweza kuleta usalama.
And you see, God created us to love him, to delight in him, to show what he is like.
Na Mungu ametuumba sisi ili kuweza kumupenda.
And when we rebel in these ways, we violate the very purpose of our creation.
Na wakati tunakwenda kuasi, tunakuwa vile kama tumekwenda kuvunja ile hali ya kumpenda yeye Mwenyezi Mungu.
God therefore has a perfect right to dispose of us.
Na Mungu ana ile haki ya kuweza kutuacha sisi.
The way that we would dispose of a cooking pot, a sufuria that has a hole in it.
Tunaweza kuachwa kama vile chungu tuseme.
Indeed, the Apostle Paul tells us in 2 Thessalonians that when the Lord Jesus Christ comes from heaven, he will inflict vengeance on those who do not know God.
Na katika kitabu cha mtume Paulo kwa Thessalonika, anatuambia kwamba wakati Yesu Kristo atakuja, atakwenda kulipisha kisasi kwa wale walioasi.
And he will inflict vengeance on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and the glory of his might.
Atakuja kulipisha kisasi kwa wale watu ambao hawakusikia neno la Mungu. Watakwenda kupata adhabu ya umilele na milele.
You do not want to be among God's enemies on that day.
Na hupashi kuwa miongoni mwa wale maadui wa Mungu kwa siku ile.
So, the first three elements of the gospel, God is king.
Vitu vitatu, kitu cha kwanza ni kwamba Mungu ni mfalme.
The kingdom of God is at hand.
Ufalme wa mbinguni unakaribia, jambo la pili.
And this is terrible news for God's enemies.
Na hii habari njema kwa wale ambao ni maadui wa Mungu.
Fourth aspect of the gospel.
Jambo la nne kuhusu injili.
This can be good news for you.
Hii inaweza kuwa habari njema kwako.
Mark says that this is the beginning of the good news of Jesus Christ.
Marko anasema kwamba hii ndio mwanzo wa habari njema ya Yesu Kristo.
For you do not have to remain an enemy of God.
Kwa hiyo hupashi kuendelea kuishi katika uasi na Mungu.
We are all, as we said, by nature children of God's wrath.
Sisi wote kama vile kiasili au katika madesandasi tuko kama vile waasi wa Mungu.
But God has provided a way for us to change from being under judgment to under his love.
Lakini Mungu yuko natengeneza njia ya kututosha sisi katika hukumu na kutuleta katika upendo wake.
You do not have to suffer eternal punishment away from the Lord who is the source of everything good.
Haupashi kuendelea kusumbuka katika hali ya hukumu ya milele.
Well, how does that happen?
Hivyo vinatokea namna gani?
How are we transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of light?
Namna gani tunatoshwa katika ufalme wa giza na kupelekwa katika ufalme wa nuru?
We don't do it by making ourselves presentable to God.
Hatuvifanyi vile vitu kwa kufanya kwamba sisi tupendezwe macho au tupendeze machoni kwa Mungu.
You know, you girls, when you want to attract a young man, what do you do?
Nyenye wasichana, kama unapenda kumuvutia kijana, unafanya kitu gani?
You put on a nice dress.
Unavaa manguo mazuri.
Maybe you use lipstick or other things to make your face more beautiful.
Unapendeza midomo, unafanya sura yako kuwa nzuri.
You try to make yourself more attractive to that person, right?
Unajaribu kujifanya mwenyewe uwe mwenye kuvutia kwa yule mtu.
But we do not do that with God.
Lakini sisi hatufanyi mambo yale na Mungu.
There's nothing we can do to make ourselves more attractive to God.
Hakuna kitu ambacho tunaweza kufanya ili tuweze kuonekana tumemvutia Mungu.
We don't have to go do some great work and then God says, "Oh, Cody, that was so wonderful."
Hatuko pale kwenda kufanya vitu vikubwa vikubwa ili Mungu aweze kusema kwamba, "Je, umependeza huko mzuri."
You don't have to do thousands of acts of penance.
Haupaswi kufanya vitu elfu na elfu.
Instead, Jesus says, repent and believe the gospel.
Lakini kitu ambacho Yesu Kristo amesema ya kwamba kungama tengeneza na uamini injili.
Believe the good news.
Amini habari njema.
Believe what we've just stated.
Amini vile vitu ambavyo tumevitamka.
That God is king.
Ya kwamba Mungu ni mfalme.
That the kingdom of God is at hand.
Ya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia.
That this is terrible news for God's enemies.
Ya kwamba kuna habari mbaya kwa maadui wa Mungu.
But that it can be good news for you.
Na hiyo haiwezi kuwa habari njema kwako.
And then also believe the next four elements of the gospel.
Na uamini ile elema ya nne ya Mungu ambayo ni ya injili.
So next, fifth, Jesus is the Son of God.
Na elema ya tano inasema ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu.
The prophecy we read from Daniel 7 calls Jesus the Son of Man.
Tumesoma huo unabii katika kitabu cha Daniel 7 ya kwamba ameitwa ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu.
But Mark tells us he is also the Son of God.
Hata Marko naye akasema ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu.
Remember what we read.
Kumbuka vitu ambavyo tumevisoma.
Jesus comes to John the Baptist in order to be baptized in the Jordan River.
Yesu Kristo amemjilia Yohana Mbatizaji kwenye Yordani ili naye aweze kubatizwa.
And John lowers Jesus into the water, the way I lowered James into the water. And then John brings him up from the water, and what happens when Jesus comes up from the water? A voice comes from heaven, according to verse 11, saying, "You are my beloved son, with you I am well pleased." Now, those of you with children present, look at your children. When you look at them, do you see a likeness to yourself? Just so with Jesus. Jesus is the Son of God. There is a likeness between God the Father and God the Son. Jesus, the man, shows what God the Father is like.
Yesu Kristu ambaye alizaliwa katika mwili wa kibinadamu alionekana kuwa na umbo ya kufanana na vile Mungu Baba.
Jesus is the Son of God.
Yesu Kristu ni mwana wa Mungu.
Indeed, the book of Hebrews tells us that he is the exact imprint of his nature.
Na kitabu cha Ibrania kinasema kwamba yeye kabisa ni mfano sawasawa wa Mungu.
And Jesus tells his disciples, "He who has seen me has seen the Father."
Na Yesu Kristu anawaambia wanafunzi wake, "Yote yule aliyeniona mimi amemuona Baba."
So Jesus is the Son of God.
Kwa hiyo Yesu Kristu ni mwana wa Mungu.
Sixth aspect of the gospel.
Na aspect ya sita.
Jesus is man, but is without sin.
Yesu Kristu ni mwanadamu anayekuwa kinyume na dhambi.
He is the Son of God, but is nevertheless also the Son of Man.
Yeye ni mwana wa Mungu, lakini tena kinyume ya pale haiko kama vile mwana wa mtoto wa mtu wa mwanadamu.
Jesus on earth was a genuine man like you and me.
Katika dunia hii, Yesu Kristu alikuwa vile mwanadamu kama vile wewe na mimi.
He was born the same way that you and I were born.
Alizaliwa kama vile wewe na mimi tumezaliwa.
He ate, he drank, he got tired.
Alikula, alikunywa na alichoshwa.
He had flesh and bones.
Alikuwa hata na mwili na mifupa.
But how is he unlike you and me?
Lakini yeye alikuwa na muonekano gani katikati yako na mimi?
He is unlike you and me in that he is the only human who ever lived who committed no sin.
Yeye alikuwa na utafauti mkubwa kati ya wewe na mimi kwa sababu yeye alikuwa mwanadamu ambaye aliishi kinyume na dhambi.
He is the only human ever to live who is not a rebel against God.
Yeye ni mwanadamu mmoja pekee ambaye aliishi maisha ya kutokuwa na uasi kinyume na Mungu.
And that's why God says to him at his baptism, "With you I am well pleased."
Na ndio maana Mungu amekwenda kusema wakati alikuwa anabatizwa ya kwamba wewe ni chaguo langu.
So we've seen six elements of the gospel.
Kwa hiyo tumekwenda kuona maelema sita ya injili.
God is king, the kingdom of God is at hand.
Tumeona kwamba Mungu ni mfalme, ufalme wa Mungu umekaribia.
That's terrible news for God's enemies. It can be good news for you.
Habari njema kwa wadui na haiwezi kuwa habari njema kwako.
Jesus is the Son of God. Jesus is also fully man but without sin.
Yesu Kristu ni mwana wa Mungu, ni mwanadamu lakini ambaye yuko kinyume na dhambi.
Seventh.
Saba.
Jesus died for the sins of all who believe the gospel.
Yesu Kristu amekufa kwa ajili ya dhambi za wote wanaoamini injili.
Jesus says, "Repent and believe the gospel."
Yesu Kristu amesema kwamba tubuni na muamini injili.
He says that because that is the only way to be put right with God.
Amesema vile kwa sababu ni njia moja pekee ya kuweza kumchia mtu awe sawa sawa na Mungu.
Your sin, your rebellion, your arrogance separates you from God.
Zambi zako, uasi wako, mambo yote ambayo yanafanya njoo inakutenga wewe na Mungu.
As we said, you are by nature under his wrath.
Kama vile tumesema kwamba wewe na chirelema uko umezaliwa katika unyume wake.
You are thus condemned to eternal punishment.
Ulikuwa mtu ambaye ulikuwa umehukumiwa katika hukumu ya milele.
But if you believe in this gospel, if you believe in Jesus as Lord, Savior and treasure,
lakini ukiamini hii injili, ukiamini ukisema kwamba Yesu Kristu,
God takes your sin, your condemnation and puts that on Jesus while he hangs on the tree.
Mungu atakwenda kuchukua ile uzito wako, ile mizigo tena kulemea na kuitia kwenye msalaba ambao Yesu Kristo ametundikwa.
Jesus takes on himself the punishment that you deserve.
Yesu Kristo amekwenda kuchukua adhabu ambayo wewe ulikuwa unaistahili.
And then once that sin is paid for, you, like Jesus, will be well pleasing to God.
Na wakati wewe umechukuliwa ile mizigo kuonekana kwamba uko mwenye kumpendeza Mwenyezi Mungu.
For when God looks upon you, he will see the perfections of his son.
Na Mungu anapokuangalia wewe, anaona ile umbile ya mwana wake.
The only possible way to have forgiveness of sins is through faith in Jesus.
Ni kitu kimoja tu cha kuweza kupata msamaha wa dhambi ni kuwa na imani katika Yesu Kristo.
Now the eighth, the final expression of the gospel.
Elimaya mnane au kitu cha nane kuhusu injili.
God not only saves us from condemnation, God grants us himself.
Yesu Kristo hakutuokoa tu kutoka katika hukumu, lakini Yesu Kristo amejitoa mwenyewe.
In verse 8 of Mark 1, John the Baptist says, I have baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit.
Katika kitabu cha Marko 1:8, Yohana anasema hivi ya kwamba nimewabatiza katika maji, lakini yule anayekuja atawabatiza kwa Roho Mtakatifu.
That is, when you are in Christ Jesus, saved by his blood, he will cover you with the Spirit.
Ikiwa uko katika Yesu Kristo, atakwenda kufunika wewe na Roho wake.
You will be filled with God himself.
Utakuwa pale unavuviwa na Mungu mwenyewe.
By the Spirit, he then produces fruit in your life.
Na Roho Mtakatifu atakwenda kuzaa matunda katika maisha yako.
The fruit that Paul tells us from Galatians 5 are of love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.
Yale matunda ambayo mtume Paulo anayasema ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi.
Thus, by the Holy Spirit, God is transforming you into the likeness of Jesus.
Na kupitia Roho Mtakatifu, Mungu wewe iko na kubadilisha katika injili kuweza kumuelekea Yesu Kristo.
That begins to happen now in this life.
Na hiki kinaendelea kutokea sasa hivi katika maisha ambayo tunakuwa nayo.
And then it is completed on the day when Jesus returns.
Na hiyo itakwenda kutimizwa mpaka siku ile ambayo Yesu Kristo atakwenda kuja.
Thus, the gospel includes not only freedom from condemnation.
Na habari inasema ya kwamba sio tu uhuru wa hukumu.
But the gospel includes the promise of perfection when Jesus returns.
Lakini injili inakwenda kutuahidia mabadiliko mpaka wakati Yesu Kristo atakuja.
There is no more sin.
Ambapo hakutakuwa tena dhambi.
No more temptation.
Hakutakuwa tena majaribu.
No more lust.
Hakutakuwa tena mambo ya kuingiliwa.
No more jealousy.
Hakutakuwa tena mambo ya wivu.
No more fits of anger.
Hakutakuwa tena vitu vya hasira.
God delights in you as he delights in his son.
Mungu amekwenda kutimu nuru kama vile ameitia katika mwana wake.
And you will delight in Jesus as the Father delights in Jesus.
Na wewe utakwenda kuangaza katika Yesu Kristo kama vile Baba alikwenda kumwangaza Yesu Kristo.
That's the gospel, my friends.
Hiyo ndio injili.
So God is king.
Mungu ni mfalme.
The kingdom of God is at hand.
Ufalme wa mbinguni unakaribia.
That's terrible news for God's enemies.
Habari mbaya sana kwa wale maadui wa Mungu.
That can be good news for you.
Ambaye inaweza kuwa habari njema kwako wewe.
Jesus is the Son of God.
Yesu Kristo ni mwana wa Mungu.
Jesus is a man without sin.
Yesu Kristo ni mwanadamu aliyekuwa bila dhambi.
Jesus died for all the sins of those who believe in him.
Yesu Kristo amekwenda kufa kwa dhambi za wale wote wanaomwamini yeye.
And God grants us himself.
Na Mungu amekwenda kumtoa yeye mwenyewe.
God welcomes us into his family.
Na Mungu anakwenda kutukaribisha sisi katika jamaa yake.
Well, we are to respond how?
Tunapaswa kujibia namna gani?
Jesus says, repent.
Yesu Kristo amesema tubuni.
Turn away from sin and turn to Jesus.
Tokeni katika dhambi na mgeukie Yesu Kristo.
Believe the gospel.
Muamini injili.
And be baptized.
Na mukubali kubatizwa.
Why are we also to be baptized?
Kwa nini tunapaswa kubatizwa?
This is our final heading. Why be baptized?
Hii ndiyo kichwa cha mwisho, kwa nini tunapaswa kubatizwa?
Why did I baptize James a few minutes ago?
Kwa nini nimekwenda kumbatiza kijana dakika chache zilizopita?
Baptism does not save us.
Ubatizo hautuokoi sisi hapana.
Remember those two thieves that were crucified the same time as Jesus.
Kumbuka wale wezi wawili ambao wamekwenda kusulubishwa pamoja na Yesu Kristo.
Jesus said to one of those thieves, "Today you will be with me in paradise."
Yesu Kristo alimwambia mwizi mmoja katika wale wizi ya kwamba leo utakwenda kwa pamoja nami katika ufalme wa mbinguni.
That thief hanging on the cross was never baptized.
Lakini alikuwa amebebwa kwenye msalaba na alikuwa bado hajawahi kubatizwa.
So baptism does not save us.
Kwa hiyo ubatizo hautuokoi hapana.
But the New Testament does tell us to be baptized.
Lakini agano jipya linatuambia kwamba tunapaswa kubatizwa.
And Jesus himself is baptized as an example to us.
Na Yesu Kristo amekwenda kubatizwa kama vile mfano kwetu.
Why?
Kwa nini?
Five reasons.
Kuna marezo manani tano.
First, to make a public profession of your faith.
Rezo ya kwanza ni kutia profesio yenye iko public ambayo iko wazi.
Jesus says in Luke 12.
Yesu Kristo amesema katika kitabu cha Luka 12.
Everyone who acknowledges me before men, the Son of Man also will acknowledge before the angels of God. But the one who denies me before men will be denied before the angels of God.
Kitabu hicho kinasema ya kwamba kila atakaye nikiri mbele ya watu, mwana wa Adam naye atamkiri mbele ya malaika wa Mungu. Na mwenye kunikana mbele ya watu, huyo atakanwa mbele ya malaika wa Mungu.
Baptism is an opportunity for us to acknowledge Jesus before others.
Na ubatizo ni njia moja pekee ambayo inatufanya sisi kuweza kumwamini Yesu Kristo machoni pa watu wengine.
An opportunity for us to say, I was once a rebel, but now I believe in the Lord Jesus and am saved by his grace.
Na ushuhuda kusema kwamba mimi nilikuwa muasi hapo awali, lakini nimekwenda kuamini kupitia njia ya Yesu Kristo.
Thus the questions I asked James before his baptism.
Hiyo ndio swali ambalo nimemuuliza James kabla hajabatizwa pale.
Do you acknowledge Jesus as your Lord, your Master, your King?
Je, unamtambua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi na Mfalme?
Do you recognize Jesus as your Savior?
Je, unamtambua Yesu Kristo kuwa Mwokozi wako?
Do you recognize him as your treasure?
Je, unamtambua yeye kuwa hazina yako?
And James made a public profession before you. That's the first reason to be baptized.
Na James amekwenda kutosha majibu yake wa arazani kwa watu wote.
Second reason to be baptized.
Rezo ya pili ya kuweza kubatizwa.
Baptism itself pictures the gospel.
Ubatizo wenyewe ni picha ya injili.
As we read from Romans chapter 6, going down into the water pictures are being united with Christ in his death.
Kama vile tumesoma katika kitabu cha Waroma ya kwamba kuenda chini kutelemshwa katika maji ni kama ile picha Yesu Kristo alivyoshuka.
As our old man, what we used to be, rebels against God, is buried with Christ.
Kama vile tuliweza kuishi maisha ya awali, maisha ya uasi, tumekwenda kuzikwa pamoja na Yesu Kristo.
And then as we come up out of the water, we are picturing our being made a new man.
Na tunapotoshwa katika maji ni kama picha kuonesha kwamba tunashoshwa mule tumekwisha kubadilishwa na kuwa watu wapya katika Yesu Kristo.
Being raised together with Christ.
Tumekwenda kufufuka pamoja na Yesu Kristo.
To walk in newness of life to the glory of God the Father.
Kuweza kutembea katika upya na katika utakatifu wa utukufu wa Baba.
I always say those words when I baptize someone, but frequently people can't hear because everyone's clapping.
Na maneno ambayo nilikuwa nasema labda watu wengine hawangesikia kwa sababu walikuwa wanapiga mikono.
So, the old man is gone. We are no longer slaves to sin.
Kwa hiyo mtu wa zamani amekwenda, hatuko tena watumwa wa dhambi.
The new man lives not to his own glory but to the glory of God.
Kwa hiyo yule mtu mpya yuko pale sio kwa utukufu wetu lakini kwa utukufu wa Mungu.
So, third reason to be baptized.
Kwa hiyo rezo ya tatu kwa kuweza kubatizwa.
Baptism can be a means of grace.
Ubatizo inaweza kuwa maana ya neema.
It is a public profession, a picture of the gospel, but also frequently a means of grace.
Inamaanisha neema.
We've already said that baptism does not save us.
Tumesema ya kwamba ubatizo hautuletei okovu hapana.
Attending church services does not save us.
Kushiriki kanisa haituletei okovu hapana.
Reading the Bible does not save us.
Kusoma Biblia haiwezi kutuokoa.
In and of itself, prayer does not save us.
Hata maombi ya kipekee haiwezi kukuokoa.
But God often uses each of these in our lives.
Lakini Mungu amekwenda kutumikisha kitu hiki katika maisha yetu.
He uses each of these as occasions where he shows us more of himself.
Amekwenda kutumikisha njia hii kama vile anavyojionyesha pekee kwa ajili yetu.
As occasions where he grants us more and more of his grace.
Na kipindi ambacho anakwenda kutosha neema neema zaidi ya neema juu yetu.
So we obey him.
Kwa hiyo tunamheshimu yeye.
We take advantage of these opportunities to receive his grace.
Tunakwenda kufaidia kuweza kupata neema yake.
And we believe what the apostle Paul writes in 2 Corinthians 3.
Na tunakwenda kuamini vitu ambavyo mtume Paulo amekwenda kuandika katika kitabu cha Wakorintho wa 2.
That through these means God is transforming us into Jesus's likeness from one degree of glory to another.
Kupitia hivi vitu vyote Yesu Kristo yuko anakwenda kutubadilisha kutuingiza katika nuru au katika ukweli wa Baba.
So baptism is a public profession, a picture of the gospel, a means of grace.
Hayo ubatizo ni picha ya Yesu Kristo, ni neema.
And then fourth, baptism is a vow.
Na kitu cha nne, ubatizo ni kama vile kujitoa, kujitia wazi.
Last Sunday I preached from Psalm 116.
Wiki iliyopita nilihubiri katika kitabu cha Zaburi 116.
Listen to verses 12 to 14 of that text.
Kama unaweza kusikia kwa verse ya 12 hadi 14 ya maandiko hayo.
The psalmist asks, "What shall I render to the Lord for all his benefits to me?" And then he answers, "I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord."
Neno hilo linasema ya kwamba nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea. Nitapokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana.
The point is this. We cannot pay God back for what he has done for us.
Jambo ambalo liko hapo ni kwamba hatuwezi kumlipa Mungu kwa makubwa aliyotutendea sisi.
What shall I give to the Lord because he has given me so much?
Kitu gani ambacho nitakwenda kumpatia Mungu kwa sababu yeye amenipatia mengi au makubwa zaidi?
All I can do is ask for more.
Ni kitu gani ambacho naweza kufanya zaidi?
That glorifies him.
Kitu kikubwa ni kumtukuza yeye.
When we ask for more and more of his grace, that glorifies him.
Ikiwa unahitaji kitu kikubwa kikubwa huo mtukuze.
Such dependence on him is worship.
Kwa hiyo wewe kuweza kujitoa kwake na kuweza kumwabudu.
But then when we take that attitude of dependence and say, "Father, I always want to have such an attitude towards you."
Na unamwambia kwamba Bwana niko nataka niwe na yale yote ambayo umeniambia.
I always want to see my weakness in your strength.
Kwa hiyo niko napenda kuona udhaifu wangu wote ukiwa katika nguvu zako.
I want tomorrow and all my days to recognize Jesus as my genuine treasure.
Napenda kesho na siku zote kuweza kumtambua Yesu Kristo kuwa hazina yangu.
I want to do always for you the way I do for you in this moment.
Napenda kufanya hivi kila siku kama vile ninavyofanya hivi sasa.
That is our vow.
Hiyo ndiyo kujitoa wazi.
And that's what we should do at the time of baptism.
Na hicho ndicho tunaweza kufanya kwa wakati ambao tuko tunabatizwa.
To say, "Father, now I believe you. I'm being put under the water and raised to walk in newness of life."
Kusema ya kwamba Baba nimekwenda kukuamini na nakwenda kushushwa katika maji na kuweza kufufuliwa.
And all my days I want to have the same faith I have today.
Na siku zote za maisha yangu napenda niwe na hiyo imani kama ile.
I want to have the same dependence I have in this moment.
Napenda kuwa na ile hali ya kujitoa kama vile ninavyokuwa hivi.
I want to have the same delight in you that I have in this time.
Napenda kuwa na ile hali ya kuangaza katika kama vile niko hivi sasa.
That's our vow.
Hiyo ndio hali ya kujitia wazi.
Fifth, the last reason to be baptized.
Kitu cha mwisho cha kuweza kubatizwa.
Baptism is the first step to an abundant life.
Na kubatizwa ni kitu kimoja katika maisha.
Baptism pictures both an end and a beginning.
Ni picha ya kuwa na mwanzo na mwisho.
The end of our old life of rebellion against God.
mwisho wa maisha ya uasi uliyoyaishi.
That is pictured as being washed away, buried with Christ.
Ni maisha ya kusema kwamba umekwenda kuzikwa, umekwenda kufa na Yesu Kristo.
But make sure that you see that baptism is also a beginning.
Na pia ubatizo ni kama vile mwanzo.
Romans 6 says we're raised to walk in newness of life to the glory of God the Father, as we saw.
Roma kinasema kwamba ni kwamba kuna wewe tunaweza kufufuka na kusimama na nguvu nyipya katika utukufu wa Baba.
Baptism is the first step of being transformed into the likeness of Jesus.
Ni step ya kwanza ya kuweza kubadilishwa katika Yesu Kristo.
It is the first step of living every day to the glory of God.
Ni step ya kwanza ya kuweza kuishi kila siku katika utukufu wa Yesu.
It is the first step of acknowledging Jesus every day before men.
Ni njia pekee ya kuweza kujitoa na kuweza kumwamini Yesu Kristo pekee.
And thus, baptism is precious.
Na pamoja na hiyo ubatizo ni kitu cha muhimu.
A public profession.
Ni kitu ambacho mtu anakisha ni profesio ambayo iko public.
A picture of the gospel.
Ambayo ni picha ya injili.
A means of grace.
Ni maana ya neema.
A vow.
Ni kujitoa kujitia wazi.
And the first step of an abundant God honoring life.
Na ni step ya kwanza ya kuweza kujitia katika maisha ya kujitoa kwa Mungu.
But as we said, friends, the act of water baptism in and of itself is of no value.
Na kama vile tumesema kwamba ile tendo la kuweza kujitoa kuingia katika maji hayakuwa njia ya kuweza kujitoa wazi machoni pa Mungu.
If you come to me and put on a good act pretending that you believe in Jesus,
ikiwa unakuja kwa mimi na kuweza kuingia katika matendo mema na kufanana ya kwamba vile ambavyo unaviamini katika Yesu Kristo,
but really hold on to your rebellion against God in your heart,
na ikiwa bado kigaliko nakumbatia ile hali yako ya uasi machoni pa Mungu,
my dunking you under the water, getting you all wet, is not going to do anything for you.
Ile kitu ambacho nafanya kushusha maji hakitakusaidia kitu katika maisha yako.
It is the gospel that is precious.
Lakini ni injili ndio ambayo iko ya maana.
The gospel that says God is king.
Kwa sababu injili inasema ya kwamba Mungu ni mfalme.
That says the kingdom of God is at hand.
Ambaye anasema kwamba ufalme wa Mungu umekaribia.
That says that is terrible news for God's enemies.
Ambaye anasema kwamba kuna habari mbaya kwa sababu ya maadui ya maasi wa Mungu.
But that can be wonderfully good news for you.
Ambaye inaweza kuwa wewe habari njema kwako.
The gospel says Jesus is the Son of God.
Injili inasema kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu.
That Jesus is man and without sin.
Na Yesu Kristo ni mwanadamu ambaye anayekuwa bila dhambi.
That Jesus died for the sins of all who believe in him.
Yesu Kristo amekufa kwa dhambi za wote wanaomwamini.
And that God grants us himself through the Holy Spirit.
Na Mungu amekwenda kujitoa peke yake kupitia Yesu, kupitia Roho Mtakatifu.
And then believing that gospel, baptism is incredibly precious.
Na ukiamini kwa ule ubatizo, kwa hiyo injili iko pale kwa sababu ya utukufu.
So where are you this afternoon?
Kwa hiyo uko wapi jioni ya leo?
Are you still in rebellion?
Je, ukingaliki katika maisha ya uasi?
Are you still under God's wrath?
Je, ukingaliki unaishi katika laana za Mungu?
Jesus says, repent, believe the gospel.
Yesu Kristo amesema ya kwamba tubuni na muiamini injili.
You can do that even in this moment.
Unaweza kufanya jambo hilo hata wakati muda huu ambao tuko nao.
Turn from your sin.
Toka katika dhambi.
Turn to Jesus.
Na umgeukie Yesu Kristo.
Express your faith in him and in him alone to cover your sins.
Wende umuelekeze uso wako naye atakwenda kufunika dhambi zako.
And Jesus tells us there will be great joy in heaven over one sinner who repents.
Na Yesu Kristo amesema kwamba kuna furaha kubwa sana kwa yule mtu mmoja aliyetengeneza maisha yake.
What about those of you who profess faith in Jesus as your king, as your savior, as your treasure?
Inakuacha kwa wale watu ambao wanashuhudia kwamba Yesu ni mwokozi wenu, ni mfalme wenu.
Then take this occasion to renew your vow.
Kwa hiyo chukua hii neema kuweza kubadilisha au kuweza kufanya upya maisha.
Vow to depend on him every day.
Tafuta kuweza kumuelekea yeye kila siku.
See James's baptism as a means of grace in your own life.
Kwa hiyo James amekwenda kubatiza, kwa hiyo itakuwa na maana fulani katika maisha.
Take that gospel to heart and live that abundant life every day as he promises.
Kwa hiyo chukua hiyo injili katika maisha yako na uishi maisha ya kujitoa.
Hold on to him in the midst of trials and troubles and tribulations.
Kwa hiyo kwende kusimama katika yeye katika hali ya majaribu katika hali ya matatizo na shida zote.
Know that Jesus is king.
Jua ya kwamba Yesu Kristo ni mfalme.
With all authority in heaven and earth.
Kwa hiyo utukufu na ukuu wote ambao anakuwa nao.
Know that Jesus is savior.
Jua ya kwamba Yesu Kristo ni mkombozi.
Completely paying the penalty for your sins if you are in him.
Ambaye yuko nakwenda kulipa adhabu ya dhambi zako.
And Jesus is the great treasure.
Na Yesu Kristo ni hazina kubwa.
And he will be your everlasting joy.
Na atakwenda kuwa furaha yako ya milele.
So believe in him.
Kwa hiyo umwamini yeye.
And begin your true life, your abundant life today.
Na uende kuanza maisha yako mapya, maisha yako ya kumtegemea leo.
Let's pray together.
Acha tuombe pamoja.
Please take a moment to reflect on what you've heard and pray silently before God.
Kwa hiyo utafakari yale yote ambayo umeyasikia na uinami ukiomba.
Father God, we thank you for the gospel. We thank you for Jesus. We thank you for baptism and all you do for us through it. Oh Father, grant us repentance, leading us to a knowledge of the truth, so that we might come to our senses and escape from the trap of the devil, who tries to capture us to do his will. Grant that repentance. Grant faith. And for those who know you right now, Father, enable them to live in that abundant life filled with your Holy Spirit. Now, every day, whatever Satan might throw at us. In Jesus' name we pray. Amen.